Sherry matovu yeye kuwa tatu. Nagula neka keki ne mukazira. Winya mitana ne kini. Muringi yemu chisoboka. Mary bata tova no mziki. Muagiri nyo tovu mirira. Ebya iteria mabe kansa tonyo misa nawe. Onyumia mbu exi wange ya nchawa. Nikuwa tira kwa wakotoli mbula muwange. Adi diski yange ya chulolu mungira nembiwa. Bia kule melira. Baja kukuleri gambo bija kusibia. Fetu wajia kazana. Mumajia kakasa. Kali tunafuwa. Newe kweka mungiwa. Fewa fofona. Tuachiteka mkula. Mabuza chakula nyowe makina java kerere. Mabana bokerere. Gambe binja baina kerere. Tunorua ragato ya zaba fui denere. Wanechise mkuba wete kule faba dongo tuetale. Shate prayer every day. Never to give up, you be the one day. Shate prayer every day. Never to give up, you be the one day.
I'm married back to you.